Ngiyaphela lapho mntanami, imino mama kokuthanda, inkosi ibe nawe.